Nishakoma kwa kipaza, no way na misi one hit wanda. Sija kuja kujibanza, nimekuja pia juu ya dollar bills. Mkwanja, Mr. Haraka, kila saa sina time, siko free. Mad tracks sina harika, dere wa mad three. Mad trizi, mad busy, mad see me on your TV. Dancing with your cheeky, saize uigo yako inateka mad beating. Ameona super producer, super MC, ha, super DJ. Who else but me, she never been with a chago Latinis. Nominees, so ni either Jim, Weezy, Major or Misu, ulikuwa na silver juzi na gold. Hii mwaka ni yangu, I got them both. Piga laptop, posters zangu za show. Piga laptop, posters zangu za show.
Na round isi mchezo,
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 round isi mchezo. Nimeta matrax team wize.
Ni genge, 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 genge.
Wanasikia vibaya claim akiwapigia honi. Mbaka leo wanatembea na miguu. Atu ya California imekuwa kali sana. Wanashindo mbaka leo ni kwa nini iko tu. Na kisoma liambio tu toka mashariki inatua magharibi, lakini ya California hadi leo yendi chini.
Ni kwa nini?
Jisisi ufanya vile tunahisi. Siku mbeo na mtu vile utafanya kama mbuzi. Wakifunga milango wakidhani tutabisha. Watashtuka sana tukingia na dirisha. Wakieka mitego ndio wane tukianguka. Awaji tuliziona na kwenye tukawapita. Utashtuka wakisema
usiniambie ndio wale.
Lakina nani?
Awoni California wako kule.
We ni hasidi, mtu mula watu. Definition mzuri ya mtu na kiatu. Genge, ata uvione kijicho. Utaisikia dile siku utapumua hewa yako ya mwisho. Kama mende tukushi, kama kuka tukufi.
Na round isi mchezo,
round isi mchezo,
na round isi mchezo,
round isi mchezo,
na round isi mchezo,
round isi mchezo. Nimeta mantra steam wize.
Ni genge, 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 genge.
Jenge nipeleke mbali, nipandishe ndenge, nipandishe gari. Nipe dem super, nifanye star. Tukitembea pamoja watu wite superstar. Nipe ganji, niogope na watiaji. Nipe maji, inichanga mshe akili. Nipe flow, mini blow, nipe show, nipe dough. Nipe mathau thousand, nipe soso. Nipe vako ya kizee, mademwa nipende. Nipe chako ya kizee, nisingishe njeve. Nikipiga roundi zangu tao nikidunda. Nikipiga show, wakusahau wanakumbuka. Toya wizi mejizi na matrakizi. Kwa track azimu, yani matrack hizi. Walisema kawezi dance and a home. Si tunasema kawezi rap, achana microphone.
Na round isi mchezo,
round isi mchezo,
na round isi mchezo,
round isi mchezo,
na round isi mchezo,
round isi mchezo. Nimeta matrack team wize.
Ni genge, 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 genge.
Jump boy!